إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تند مجف قواتي والله ومتونز وفمرونجي يتوند ناتسق الدنيا abantu n'amajinni ng'ensonga lwaki atutaddeko kubeera nga tumusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Obusiraamu Allah bwe yatuwa ebibutta bingi, ebibutta obusiraamu bingi. Ekisookera ddala busamize, kinaabeera n'essabo, kalibeera ettono tabeera musiraamu. Emirimu gyonna gyakola egy'abasiraamu tafunamu maaso ga Allah. Tubadde eyo olwaleero e Butambala, era Imamu Shuaibu simulabawo, omusajja ow'e Butambala mu Bulo. Waliwo abava e Bulo, waliwo wano ng'ova Bulo, owanike ku mukono. Abeebutambala muwanike ku mikono, nze asooka. Ali omutotya, tekibadde wammwe. Kibadde mu bangabi. Ali nze Matovu, ndi wangabi. Olidi. Abeebutambala tuliwo babiri? Mashaallah. Kati ebutambala eyo, ebulo gye muwulira. Walo baganda baffe. Ebigambo baabitegedde ne bagamba nti ekiggwa kyaffe n'amasabu agali ku kijja tugamenye, era libadde ddene bwe liti nga waliwo n'obutonotono ndowooza obw'abajjajja abatoototo. Saba Allah ayinjiwaze abafaanana abo. Allahumma amin. Bangi abasiraamu bangi basaala, basiiba, bagende Makka, bambala enkofiira, bambala ebikaaya, amanya balina ga kisiraamu, naye nga bashereko bagatta ku Allah mu maka waabwe balina amasabu, era bagenda ne basamira ebya ddala. Abasiraamu bangi bakuba amasimu, naye nga bambi omusiraamu omu yavuddeyo mu famire nagamba mutuyambe, tuyina amasabo ewaka, mukyalo tuyina amasabo, tuyina amasabo. Kalifu gwaffe kubagamba nti aa, okumenya essabo eryo twagala tulimenyere mu mateeka g'ensi, tuleme kubaako atuvunaana. Kuba bajumba gye bali beewera bagamba nti we munaamenya amasabo nga naffe tumenya emizikiti. Ffe ekyo nga tugamba nedda leeta essabo lyo n'ebbaluwa okuva ku poliisi, era ebbaluwa za poliisi babeera nazo kasita bagifuna n'ebbaluwa ya kyeyamaani. Kyaku lunaku weerute waliwo abagenda okujja bamenye ennyumba eno bw'eti ne bw'eti. Bwegwaffe kale ekyo be tukituma bagenda ne batuula enkiiko zaabwe mbika, eyo ye wabeera abawa amagezi mu basenga, mu bataata, mu bajjajja. Mumenya byaki? Mwabisangawo empewo zinaddawo ez'ekika, mwabatusibyeko obwavu. Wallahi abo tebadda. Ogenda okuba akasimu nti mwakola mutya ku nsonga yaffe? Bagaha munaiseeka tujja kuddira. nuddamu wiki ndala mwakola mutya olukiiko lwaggwa lutya kyanti munnange twatuula famire senga yagaana waliwo ne jjajja yavawa naye yagaana ngomanya nti balimu mubika babeera babiri wabeerawo abaagala ennono ezo basigale nga bakyagondera shaitaan niwabeerawo n'abagikafuwalira bagondere Allahu tabaraka wataala. Banange mukole dawa mubika byammwe gyemuva, mukole dawa mubika byammwe gyemuva, kyekitukwasa amasaba ago nga gamenyebwa. Saba Allah alongose enniya zaffe, naye tukwate essaba eryo nga limenyebwa. Okwateka vidiyo ako okateeke mu gurupu ya famire nga mukimanyi bulungi nti mu gurupu ya famire mulina jjajja amakulu nti empewo zikola ki bwe zituulako mwali naye mu gurupu, okateekeyo bw'otyo osirike olabe komenti ezijja wansi oyiseewo ekigambo nti aa bino tebirina kye bijja tukola. Ne Masaka baagamenye, ne Jinja baagamenye, ne Mbutambala ewava abasiraamu baamenye amasabo, weebali balamu balya. Ate abaagamenye bali ku kigye bali beeyagala, obulamu bwabwe butambula nga bulijjo, emmere balidde, entambula batambula, falhamdulillah n'okuzaala bazaala. Abaamenye amasabo nti bennyini ab'ekika naamu. Mukole dawa mubika byammwe, tekigasa gwokubeera ng'oli ku tawhid era ng'oyawula Allah okomakwata ku ttama nti basamira ewaffe basamira basamira baabyennyimbe naye nze sibeerayo alhamdulillah nabitegeera nga tolina kulumirwa bantu bo tobeera mulungi koola abantu bo. Mubaka sallallahu alaihi wasallam yasookeranga ku bantu be ab'omunju ye be yasookerako, baagaana buganyi naye nga yabatuusaako daawa. Naawe beera ng'okola omulimu ogwo, so baganda bange kikakasa nti bye tulabako abaddu tebannasiramuka, abaddu tebannakola ki, tebannasiramuka. Baddu bakyayagala ennono ebyobuwangwa byetumanyidde ddala nti kubeera kugattako Allahu tabaraka wa ta'ala. Tusiramuke tubeere abasiraamu, tuve mu aya Allah ze yagamba nti wa minannasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mu bantu bangi abagamba nti bakkiriza Allah ne bakkiriza n'okubalibwa nti ekiyama gyekiri, tewagenda kubeerawo mutaasa, lubaale tajja kutaasa muntu yenna, byonna bye baasinza Allah ajja kubisaawo. Bagambe nti abo yabaasinza lubaale gundi simba emabega, abaasinza amasanamu musimba emabega, abaasinza musimba emabega g'ebyo bye mwasinzanga. Bye baasinza n'abaabisinza bonna Allah abayingiza omuliro nga tewali agenda kwetaasa, tebigenda kubataasa ate nammwe temugenda kubitaasa muliro gwa Allah. Kale waliwo abakitegeera nti tukkiriza ekiyama nti kijja, naye Allahu jalla fi ula yagamba nti wa ma hum bimu'minin, temubeerangako bakkiriza bannamaddala. Allah mumusiba kiwaani, wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Bangi abagamba nti fe tuli basiraamu, fe tuli basiraamu, fe tuli bakkiriza. Allah yagamba abasinga obungi abagamba nti bakkiriza Allah bashiriku, bagatta kwani ku Allah. Ebyo bigambo Allah yabitugamba ate nga yamanya abaddu be yeetondera. Saba Allah atuwe okukakasa enzikiriza entuufu. Shaitaani etiisa abagikiririza yo kennyini eyina mikwano mfansi mumajini nabantu. Allahu jalla fi wala ngabu ya chugira mukoran nama dhalikum shaitan yukhawifa uliyaahu. Umukiriza vila onga achimanyi inti sitani ziki isaba zikiririza. Allah naga ntimu zitia. Allah ya wadu vati ebi intu ebi babi itia babi itia ukusenge intia jibandi tiddimu Allahu tabarak wa ta'ala babi ya agala babi ya agala ukusengu uku agala kubandi ya gaddimu Allahu tabarak wa ta'ala chufura Allah ya baku unaku bete ila webi ni babi ya agala ni babi ya agala ukusengu kuagala kwebandia gadde mwani Allahu subhanahu wa ta'ala bulikebisa banga bawayo bulikebisa banga bawayo bulikebisa banga bawayo twali sadizi semba buleyi aba silamu nebanyumia ne tata wabu yali yazimbe enju mwamba ninga wallahi buchanga jizimba shaitani za mgamba tujisulamu majini gamgambo inasulamu sabu atesi kumufaliso manyoku sula kubisubi subi nebi uya uya nga wasula musabu muli baba tumange nchime nkazi obutimba obutimba obugenda nebibu igiso obukade amato nenda bane kulya tulya balubali liba tono tono teliba dene lya tulya rubali kaba katono tono ebyo natwa leka tubikumiye ko muli ya alhamdulillah na baba tutwagenda okuddamu okubawuliza ngabaga nti ewe twayokeza bile bya fe omusiramu naga nange ninaye nange ninaye mujje nange wakamoche ebiliyo ya na abatwala na abalaga mafumu ne mbugo na biki ya nabiyo nebabikola kee mikulu shaitani yetisa ireba sababu yetisa abantu ebita jambu ungu okuno nye nsimbi nganda olina azambala bitisa amaliba gensole nkambwe ebye yugulu bye misota olina kwata timba na amujja kechi ediba lya timba na jana aliambala najanga ajagira yenna agaviri tagasala lunaga guderi agatadde mu ensimbi eno wagaye mwanyi eno wafuwe mindi ya mitwe sato akutende kweyembalave embuge nkadde kadde au inane fumu atambuza bigere agenda okwogera ati eddoboozi nga n'amannyo gakolaki gasiri anoga we sita gonde rono na pedde Allahi musiramu otudde boti mukitomi kyomukka kubesa bolibera mo ikiddu ebidduga tembwa kumira yo ttala olide wabira yo kyoto ekitomi kiri muli ekyomukka toyina gola abo uli amaloboozi muzukulu muzukulu teko vayo tadde yakasene yuhawi fauliyaahu Allah tugaanzi ziti saba zikiririza obo furumotyo dema vegana gato toku vayo wajajia mimumuchi kabina na che nyuma nyuma esa wate vali kuwa kabina tositama bino vyo musitama musigidi wa gada wa musa wate vasa tamila yu enti sezi vereri no kwetu waza yu kawwe faulia ahu no tunuli la badu abakiri di zambalongo ya subhanallah wazadabalum oino kubalu la nebayimbe nyimbe zokuwemula no balaba nga babona abona bebe bulungula mutaka bwe bali emmere etali mu munnyo ebyende ebitali mu munnyo abamu babiri nyenamu bali be ku byensu ya bambilla ne shaitani wallahi mbi labe mbera ze yaguza abana adamu binji binji ebyesi siwaza abaana adamu byebakolanga n'obwongo obulamu tebusobola kutuula ku nsonga eyo ne bugikkiriza gw'okusanga omushiriku eyo mukyalo nga shiriki yamusa ne mwana omuto gw'azaala tibusanga ulinga ya yunonye mkubo ufune vuno ufuna nejiri tano salamu wakati singa bakusanga usitamia wawali obuchafu ukute mubio musalamu uti umusajia uyabuzi ze chibuzu ngabuza mune kentunu kange numa namga kola echimu kubibili kola kochi funa mafuta geta mpuli liza nsilise funa mafuta geta ala agata kuzi sivu angako ugaise nga ukuntunu kei idagaleri okubili idolisoka idagaleri okubili funa toy yota genda angamu netata u obabe chikacho osonge yote uluchi olugalo okulya entunuka singa oli akusanga odidde olugalo olusonzeyo bwoti akubalamu amagezi salla taso wishiriku nentegere envundu efaanaganako bwetyo kyobala Allah wakuwa tauhid oba weesiimye nnyo abawali mukye baddingana nti bannange enzikiriza musinze Allah yekka musinze Allah yekka Allah nakiku owa weesiimye ate oba owonye bingi wallahi oba owonye bingi 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 oba owonye bingi Allah aba akutaasizza addu baga bafiira ku nnono bafiira bino bya buwangwa byaffe naye ogenda okubitunuulira jamaa bulijjo dda byesisiwaza byenyinyalwa saba Allah taso wishiriku atujulule nga tulimu abo beyasiima inshaallah wetugenda ku musomo gwaffe eyo nekonyeyo bwekonyi tutereze enzikiriza abasiraamu abasiraamu be bamenya amasabo kitegeeza abasiraamu bagayina ku bijja kisabo lyekijja gamenyebwe aqidatul qadiyan fil malaika oluvanyuma lw'okulaba enzikiriza y'abahamadiya ku majinni batwalaba nti muhamadiya takiriza nti shaitani gyeri takiriza nti amajinni gyegali mujje mubeera nga mugaba sitaani yankemye sitaani yeeretera abantu ebyo sitaani yeekema abantu minal jinnati wannansi aa ye omuhamadi yatwala abantu takkiriza nti shaitaani gyeri era takkiriza nti amajinni gyegali wabula ye kyakkiriza twakiraba agamba nti ekiyitibwa aljan amajinni bakitiriya na viruses n'abakulembeze abatatera kujja mu bantu amajinni n'agayita abakulembeze nga mu bantu amajinni n'agayita obuwuka bu bakiteriya ne virus tutwala abaana okubakebera omusaayi abaana abato omusawo n'agamba nti omwana ono alimu bu bakiteriya bwe buti n'abuwa erinnya kaliyo muhammadiya obu bakiteriya bwayita amaki amajinni yo musawo agambye nti aguno obu bakiteriya obuluma omwana okufuna olusujjasujja buli webuti erinnya lyawo webuti yo muhammadiya gayita amajinni awakanya okubeerawo kw'amajinni tagakkiriza nti weegali takkiriza nti shaitaani ekola etya weeri takkiriza nti sitaani weeyo muhammadiya ebiseera ebisinga abaddu abalina entegeera efaanaganako bwekyo baabulira ku kikolo kino wammanga era nga n'abali mu ddalasa muno saba Allah wakikuwa oba omaze aya jojosanga mu suratul baqara ng'etandikira ddala Allah atugamba alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi bannange ekyo kitabu yani alquran tekiriimu bulimba huda lilmuttaqin okubeera nti tekiriimu bulimba bonna kijjudde amazima huda bugenda kubeera buluŋŋamu lilmuttaqin eri abo abatya allahu tabaraka wa ta'ala nagamba nti allazina yu'minuna bilghaibi, wembadde njagala allazina yu'minuna bilghaibi. Allah wakikuwa oba omaze musiraamu, abo abakkiriza ebyo bye batakola batya, bye batalabangako byonna basheekhe bye batera osumajjana, Allah, bamalaika, kiyama, azaabu lqabur, kusasula sala, byonna tubikkiririzaawo tetubirabangako. Kati Allah wakikuwa ebisigadde bitambula butambuzi biti, obukkiriza bubeera buweddeyo, obukkiriza bubeera bukoze ki, buweddeyo. Allah kasaba kuwa okukkiriza ebyo byotalabangako, kuba alkanul iman asit, empagi z'obukkiriza omukaaga zonna ziyingira mu ilmu lghaibi, mu ebyo byetutakola batya, byetutalabangako. Faabaliwo olwaleero ani yalalabye ku Allah? Waliwo? Tewali. Okereza nti waali oli mukkiriza, tomulabangako, omukkiriza oli mukkiriza. Kalate ne wabeerayo oli aga nze nja kumukkiriza nga mmaze mmulabako, kafirun billah, mukafiri oyo. Ne wabeerawo wa malaikatihi, n'okukkiriza baani, bamalayika be, n'obakkiriza nti weebali ate be batusinga obungi. Oinago wali olabyeko mu bamalayika? Wallahi tewali. Era nekino mutera okufuna bu vidiyo okwo ku mitimbagano, TikTok, WhatsApp, YouTube, mbu kamera zakutte malayika ng'ekaku haramu, kamera zakutte malayika ng'eri mu swala mu masigidi emu, mutera obulaba bu vidiyo mbu kamera zakutte malayika ng'etaasa omusajja swi otoke baddegena mukba ama speed aga malaika baje kutte bintu ebyo si bituufu. Teri kamera nebalizikola esobola kukwata malaika ne nti ye yagikutte nga Allah bwe yagitonda? Kakati tukkiriza bamalaika b'owekitiibwa Allah nti tutambula nabo mu maaso ku mikono gyaffe, mabega gaffe tulina bamalayika abatukuuma, Allah yabatuteekako. Omukkiriza abakkiriza bw'oba ekyo tokiyina, imaani tennakubukala. N'owoogamba biri ebisigadde mbikiza naye kino kyagaana, tonnabeera musiraamu, tonnabeera muki? Musiraamu. Wa malaikatihi wa kutubihi, okukkiriza ebitabo tubikkiriza, maazaalika ng'ebimu tetubirabangako namaki, namaaso gaffe. Bwe bakubuuza wali olabye ku Tawura, wali olabye ku Injil, wali olabye ku Zabur, olina kukkiriza nti bitabo Allah yeyakola atya, yeyabissa. Nalwakubadde tokolonga otya, tobirabangako. Hatta waliwo abatakkiriza Qur'an lwakubadde bali mu ngalo, batebagikkiriza naye ng'ebali mu ngalo, byeyogera si bye baliko. Tuli wamu? Byeyogera si bye baliko. Bayibuli si kitabo kyava mu ggulu, tokiteekawo. Kategeerekese okukkiriza ababaka ba Allah, tetugenda wala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teri yali amulabyeku naye tumukkiriza, tetwamulabako sallallahu alayhi wa sallam. Ate olaba n'abaaliwo ku mulembe gwe nga waali ne batamulabako, tebayitibwa basahaba, omuli Najjashi, Waisal Qarni, tebayitibwa baani? Basahaba. Naye nga baaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alayhi wa sallam tebaamusisinkana, tebaamulabako, tebaawangaalako naye, tebaayingira mu ddaala lya basahaba. Kati ate ffe tuli wala, naye Allah waakuwa okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obuina obukiriza obwekimmemmette qiyama okukiriza olunaku lw'enkomerero bingi ebigenda okubeerawo ku qiyama tobirabangako nene bagamba waliyo omuliro waliyo ejjana waliyo azabul qaburi waliyo mahshari waliyo minzani waliyo kamfara waliyo sirata byonna n'obikkiriza nti bigenda kubeerawo abiwakanya obukkiriza buvaamu tubitegedde basiraamu saba allah tuwe obukkiriza obufaanaganako bwe butyo kakati abahamadiya ku nzikiriza zaabwe bo baagala kulaba kintu n'amaaso gaabwe balyoke bagambe nti kyekyo tukirabye bwe twabagamba ku majinni nebagaa amajinni ebyo byemwogerako nti simanyi erubaale simanyi byebiteega ge majinni gakifaalu byebyokoola byemizimu byemisambwa byebiteega zezikarinu aa agusige emajinni zeziddemu nedda amajinni bwe buwuka buno naffe bwe tumulisa n'ebyuma byaffe bubakitiria ne tubulaba era be bantu abatatera kujjajja mu bantu nebeyoleka kakiwulire enzikiriza y'omuhamadiya weyagaana okuyingiza enzikiriza eyo al imaanu bil ghaibi okukkiriza ebitalabibwa yatagalira ku masala ag'okukkiriza bamalayika b'owekitiibwa allah n'agamba nti teri kiyitibwa bamalayika okujjako ezo munyeenye bamalayika ffe betwogerako yo muhamadiya ategeera munyeenye kawaakib eziri mu bbanga ezakayakana kuba yamanya nti bamalayika batondebwa minuuti mu kitangaala kati yayagala alabe ekitangaala ekyo kyeyavaga nti aa bamalayika kawaakib ze munyeenye ezo zetulaba wa mu bbanga iyadhan billah ntegeera nvundu nnyo tusaba wakitiibwa allahu tabaraka wataala gitutaasi era basiraamu tubagamba kiro na misana mwewala okulaba kipulogulaamu ekyo ekibeera ku bbs terefayine eya buganda simanyi manya obusiraamu tekituulako basalafu tekituulako basiraamu kababeere eri mu bannabbida ab'ebidaala aa kituulako bakafiri abahamadiya ne batandika okusomesa essaawa nnamba nga basansaanya obubuze bwabwe obwobuhamadiya maadhalika bambadde ekkanzu ebi naye ebiseera ebisinga bo babikalu ebiseera ebisinga tebatera kwambala makanzu owuledde naye enkofiira zibaake eziraga nti akabonero akobuki nti oyo musiraamu bbs terefayina eya buganda ramadan esembedde bajja kubeerako ku buli ddaako mujja kubalaba eyo pulogulaamu tolina kugiraba ga omusiraamu abusi baganda baffe mbuki obusiraamu si baganda baffe aqida yaffe ku bamalayika b'owekitiibwa allahu tabaraka wataala fabasiraamu tukkiriza ebitonde ebyo baddu ba allahu tabaraka ibadullah almukramuun bitonde byowekitiibwa allah bamalayika ab'ebitiibwa la yasuuna allah tebajeemera allah ma amarahum ebyo byonna byabeera akoza atya aziragidde wayafaluuna ma yumaru bamalayika b'owekitiibwa allah betumanyi bakola ebyo allah byabeera alagidde mu surat tahrim aya ey'omukaaga allah yagamba bwe yali ayogeraku muliro ng'ategeeza abantu nti abange mwekennyini mwetaasa okuyingira omuliro n'abantu bammwe temubaleka mabega omwana mutegeezi tikyokola kikuyingiza omuki tubeera omuzadde ali awo atafaayo nagamba nti aa ekyo mwana kyayina kitone ekyo kitone abazadde abo ekyo kitone mwana waba ayimba ekyo kitone mwana amusanze ku speakide bwe bazinyisa bwe bayimbisa bwe bakubisa engoma ekyo kitone kya mwana bakizuukusa ajja kuba muyimbi ayina eddoboozi kitone subhanallah abazadde abo saba Allah batutaase ya rabbi ng'alaba omwana akola haramu omwana ali mu bwenzi ng'ogamba ekyo kitone ali mu bwamalaya ng'ogamba ekyo kitone ali mu bintuntu ebya haramu ng'ogamba ekyo kitone abazadde Allahu jalla fi ula yagaa nti mwe kennyini mwetaase mweyambe yambe obutayingira muliro gwa Allah n'abantu bammwe abaana bammwe bamaama bammwe bazadde bammwe abantu ab'omu maka kuba Allah yateekateeka omuliro waquduha nnaasu walhijaara omuliro Allah gwagenda okuyingiza abantu enku zaago bantu namaki namayinja twalaba lwaki Allah amayinja agenda gassa mu naaru jahannam nsonga ki si gw'okubeera nga gabonerezebwa wabula go nga gakolanga kibiriiti nga gakolanga ebibiriiti gongeramu 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 amayinja ago Allah agenda gassaayo nga gagenda kwongeramuka watu kiyite tukyakwega nga gongeramu ebbugumu obukaawo bwa jahannamu bwe gukenderamu mukookya ng'amayinja gano gaddamu nga geekuma liyagooku lazaab abaddu bakombe ku bibonerezo sauda muliro gwa Allah muddugavu zigizigi Allah bwe yamala okwogera ku muliro abagenda okugubeeramu yagamba alaiha malaikatun ghilaadun shidaad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun abagukuuma bamalaika abaguliko ghilaadun bakambwe ate baamaanyi obukambe bwabwe n'amaanyi gaabwe tojja kugasobola n'obusungu bwe balina tojja kumalako nabo la ya'suna Allaha ne woolikaaba mutujjeeyo mutuyambe mutuyambe twekuŋŋaanyiza tebajeemera Allah wabagaye nti oyo ayokebwe ne bwolibeera nti oba wakolaki oba wali ofaanana otya ku dduniya walina ebitiibwa walina abaana nkaaga ali abasajja abazadde abaana mu bwenzi baana kinaana baana kikumi n'abazzukulu ali awo ayenda bwenzi abakazi bamugamba nti okoma ku bana agaanze nsussaamu bajja kukwata abo agaiti oyo mwoke la ya'suna Allaha we bali kukwata tebagenda kujeemera Allah nti bakukwatibwe ekisa olw'amaziga go kuba balibeera mu naaru jahannama bajja kukaaba amaziga gakutukewo watabukuuna dama batandika abaddu okukaaba musaayi wano ku dduniya oyinza obutakaaba musaayi newoogunyiga naye ku kiyama abaddu bajja kukaaba omusaayi ng'amaziga gaweddeyo aye eyo njireese okulaga nti Allahu jalla fi ula yayogera ku bamalayika size kawakibu size munyenya bahamadiya zebagamba bano bo la ya'suna Allaha ma amarahum bitonde bisinza Allah tebimujeemera wayafaluna ma yu'marun bikola ebyo Allah byabakoze atya byabaziragidde walo kisa nakyo katukikooneko ekyafaayo si kituufu abaddu abasiraamu bajja ku mimbali kuno ne bakisomera abasiraamu naye nga kiva eri mu bayudaaya n'abanasaara bwe bakoona ku kyafaayo ekyaliwo kwa malaika haluuta ne maruutu abaddu bakyesembesa nti bamalayika abo mbu bajja ku nsi ne banywa omwenge n'okwenda ne bakola batya n'okwenda ne benda Allah n'abajjako ebiwawaatiro era n'abasuula mu geyeena seekalimimba ly asomera abasiraamu nga Allah bwe yayokya bamalayika nga Allah bagaba malaika webaje emerani Allah nebanyo omwenge nokwenda kubaki kubakazi biri elimba yudaya banaswara beba bisoma fembu siramu tebiriyo oboyo gedde ebigambo binene ku Allah oboyo gedde ebigambo binene kuba malaika be obujulizi butugambye la ya'suna Allah ma amarahu tebajemera Allah aye yebuza abuza eri mu suratul baqara ekwatagana kukiyitibwa as-sihir eddogo naye okugiyingira mu biwanvu mu adhan
الله أكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إتشافاي تشتكونيكو بوشولي رانغا سيشتوفو كوبو جوليزم القرآن بطلقا بطون ديشي الله بياجندو كوبون رزا نو مليرو kubaba kafu chibaita geyenda gwe muliro gwa Allah tabaraka wa taala chibaita hellfire jibaita geyena gwe muliro feno gwe tuita naru jahannam katoinza gamba nti Allah yabocha bamalaika be abebichibwa obujulizo obulala mu mazambi gonna bamalaika ba Allah tebayinza kujemera Allah subhanahu wa taala kugwa mwecho cha tayagala kugwa kumwecho cha takolachi cha tayagala Allah wabaya harami sensonga yonna teinza kubera ngegwibwamu ibitonde ibifanagana ku ebitunga fe abantu bitonde Allah ya bitonda tebimujemera bikole ebyo byabera alagidde mu mbera ifanagana ku bwetu ayete biinza kukakanyizibwa kweri udala olwensonga bamalaika bowekitiibwa Allah tebalya tebakola batya tebanywa kati bwogamba nti banywa omwenge bamalaika ba Allah tebalya tebakola batya tebanywa mmere tebalya tebanywa byakunywa byabantu obaki era tebalya byakulya obwo bujulizo jabusanga era mu Qur'an mu byafayo ebingi Allah byatunyumizanga newe babeera nga bekyusizza kuba Allah bamalaika yabawa obusobozi obugira mu bifaananyi by'abantu niwabera nga bekyusizza ngafuse yekyusiza nafuuka omuki omuntu olwokusalawo kwa Allah n'omuwa ekyokunywa tasobola kukinywa malaika tesobola niwebera nga efuuse omuntu tesobola kunywa yadde okulya gena mukyafaayo kya nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salaam yabasalira endiga ensava naagireetanga yaisiikiddwa naagibateera mu maaso balye nogaba nedda ffe tetukola ki ffe tetulya naye totutya ffe tuli babaka kuva eri Allah tebaalya ate nga baalinga abagenyi tebaalya tewaliwo obujulizi bwonna nti omubaka sallallahu alaihi wasallama mukwano gwe Jibuleeru eyamugiranga entakira nti yamuwa ku lwendo lw'amazzi ova musafari ovudde muggulu tusanze kulya tusanze tulya kwata kukasoda oba katunda koba kumata la tebalya tebakola batya kati ekyafaawo kifo ekyo bamalaika ba Allah tebalya tebanywa newabeera nga bafuusa abantu tebalya era tebanywa obujulizi bungi okiwoledde ekirala tebalina laavu eyo yakwagala baami n'abakyala kuba mu bo temuli baami temuliimu baki temuliimu bakyala tebazaala tebagende ku mbaga bawewebwe malayika enkazi n'ensajja temuliimu mukazi temuliimu nsajja nga wekiri eno mu majinni nga wekiri mu bantu mu majinni mulimu abakazi amakazi mu majinni mulimu amasajja naffe eno mu bantu mulimu abaami n'abaki n'abakyala ne malaika za Allah yazitonda mwiyembera je yazitondera mwi Allah jamanyi sibami sibachala etweza tugamba nti beegatta ne bafuna love eri abaki eri abachala kyafauki funyo nyo nyo yaani uwa musamihunga wakatani kukusoma obusiramu uwa wakayingira obusiramu seka na kisoma omukuba akama bamnange ekyafawo kyosomye batugambako nti tebalya batugambako kino na kino na kino na kino bubejjawa tebiina kukakwate ku ddiini birimba nasara bebabisomera endiga zaabwe era nazo nezinyenya mitwe nezitambula halas ejo gyosanga ebyafaayo nti simanyi Katonda Katonda naye balina bye baamunyiga owoledi nebakayana nenabbi Katonda akayana nenabbi pakino sijja kikuwa mpakino sijja kikuwa tebiri eno mbusira tujja komba insha Allah tujja kweyongerayo nedarusu eno eyaba malaika Allah wanaba tuwadde obulamu tulabe entegeera ya bahamadiya gye bagambye nti bamalaikatullah bamalaika b'ekitiibwa Allah asmaul arwah alqawakib agomanya gamunyenye zetulabe eyo mbwengula ezaaka wabula si be bamalaika ngaffe abasiraamu bwe tubitegeera yo muhamadiya yategeeramu laba munyenye ezo na yefe munyenye kirala neba malaika kiki neba malaika kirala kuba bawakanya okukka kwa Jibuliru abahamadiya bagamba nti amalaika Jibuliru tekanga kukuleeta bubaka kube munyenye teri munyenye yalese ku dunia kati ate obubaka bujje butya ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obabuuza tujjala beera entegeera y'okukkaku obubaka gye bali kibeera kifaanana kitya insha Allah Allah wanaba tuwadde obulamu wa barakallahu fiikum wa nafa bikum wa kathara Allah min amsalikum wafaqa Allah aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin naam ekirungi obadde mupya mu ddarasa sijagaana kuddamu abahamadiya n'abashiya njawulo ki enjawulo weeri naye hukumu yeemu enjawulo weeri naye hukumu ku bo eri etya hukumu yaabwe singa ogimanya bonna bakafiiri si basiraamu abashiya n'abaki n'abahamadiya lwaki tobakafuwaza olw'enzikiriza zaabwe sebo mushia twamulaba wano okumala ebbanga era emisomo gyali miyitirivu kimanyi gyatuukana eyo mu 30 nga tusomesa mushia okutegeera enzikiriza ye gyesitayinza kukola ki kusunira ku ssaawa zino wabula okumanya eyatandikawo obushia era bwatandika ddi kyandiba ekikulu gy'oli obushia bwatandikibwawo musajja eyajja mu busiraamu Abdullah ibn Saba al-Yahudi yali muyudaaya n'ayingira mu busiraamu n'abukyankalanya era atandikira ku mulembe gwa sahabi yayitibwa Ali ibn Abi Talib n'avaayo n'amugamba nti gwe Ali gwe Katonda waffe n'amuyitaani n'amuyita Katonda Ali yabatta oyo mukulembeze waabwe n'adduka yaddukira eyo obukafiri obwo ne butandika ssaasaana paka olwaleero balimu ebikunso ebiwerera ddala mu bo waliwo abayitibwa barafida be bakyakutte empanga mu bukafiri bw'obushia abamawanga ago gowulira ga Irani Yemeni Afghanistani Iraka ago bakubyeko obuki bakubyeko obushia ago gowulira ago ga Irani simanyi Republic o Irani eyo Irani ekubyeko obushia n'obukulembeze obulaba ba ayatullah simanyi baani abo then waliwo abayitibwa ba isna ashariya baba bategeeza ba imamu 12 twabalaba nga imamu gwe basookayo Ali ibn Abi Talib ne bazzukulu be Hasani nani Hasani ne Husaini imamu asembayo bamuyita imamu Mahdi al-Muntazir oyo bamulenze yayingira mu mpuku nga ayina emyaka mukaaga yakamala eyo emyaka giri eyo mbibiri plus manya nkumi bbiri tavangayo yayingira ne Kulani yaabwe Mushaf Fatimiya eno gyebala benu twalaba nti tebagikkiriza eno Qurani aa bagamba yakendezebwa yayongerwamu mulimu essuula ezitaliimu ng'ezaalaavu suratu Nuraini nyingi bye bateekamu n'ebitaliimu mu Qurani ate n'abagikuŋŋaanya bonna babakafara bakafuwaza basahaba mubaka bonna omuli Abubakari Siddiq ne Umar ibn Khattab ne Uthumani ne bagamba abo sibaki sibasiraamu era babaita masanamu gaba Quraisha abiri kiwolidde bakyala b'omubaka ne bagamba nti bamuliro era ne bagamba nti omubaka agenda kwokebwa ebitundu bye ebyekyama bigenda kwokebwa omuliro sallallahu alaihi wasallam ne bamuvunaana lwaki yegatta n'abo abakyala omuli Aisha kategedde sevu kati abo tebasobola kubeera basiraamu tebasobola kubeera baki baitna ashariya barrafila bagakaniya gakani bemuwulira gakani sukulu akagani hospita gakani biki oyo agakani bamutwalira ddala nga katonda mwaba agakani babahayi baduruzi baani abo bavane Uganda tusinga kubeera ne bayitibwa baahlu lbaiti baahlu albaiti bamustafa simanyi baani babawulira amasomero simanyi asiddiikaani abubakari abo betusinga okolaki okubeera nabo ba ahlu lbait basinga mubitundu ebyo ebyemayuge bugiri iganga twala tugende bali wangi naye kyetwalaba nti balina ekiyitibwa tukuya bekweka wabeera mubasuni ayolesa buki tasobola kujjayo kayinja kwavunnamira mumumanye era tukuya mpaji nkulu eringa ya imani tukuya okuheka ekyo kyoyina ewali abasunni amusunni yono omusiraamu era omusunni wetugamba kati omusunni kwene ku ddaala lyabashiya nga tukigerageranya n'abaki n'abashiya tubategeeza ow'ekibuli ow'Old Kampala ow'e Nakasero ndowooza awo tuba tufunziza amakulu omusunni yowe ekibuli yowe Nakasero yowaawa yowoldi Kampala pozi neggango mufite eggango bituba tutegeeza abasunni awo bituba tugerageranya abashia n'abaki wabagamba nti ayitibwa omusunni mu bo man ammana wa dhamma yenna amini samusala imamu wagambira nti ghayri lmagdubi alaihim wala ddalin amin yenna aminisa ewaabwe fadamu halal ewaabwe mbashia bagamba omusaayi gweyo newojjako ensingo tekiina buki n'okufunya emiki emikono mu swala kuba bo tebafunya mikono kuva eswala bwetandise bwaleeta takibira Allahu akbar tegigenda mukifuba egy'omushia agitabuki agitabuti kyawukana nekino ekyamasala agaliwo kyabange wenva ku maveve neŋanzize waggulu emikono giddawa tugiteeka mukifuba oba tugite ekyo kirala naye y'omushia asula ntafunya miki tafunya mikono wali omulabyeko ebyo byenyinyonyodde ye mushia kati omuhamadiya bebano betubaddeko tuze tubalaba batandikibwawo musajja ayitibwa Miriza Ghulam Ahmad ibn Muhammad al Murtaza al Qadiyaniyu mugwanga erya Hindiya gye yatandikira mwaka gwa 1808 jojuzi wano neyeyita nabbi neyeyita Yesu oba Masihi neyeyita Ahmadi ategedde ssebo era mwebali batambuza obuhamadi ya bwabwe ewandege yaawo gwomuzikiti gwolaba oguli awo webawangalira ekitebe kyabwe ekikulu naye ekitebe kyabwe ekisinga obunene nga ffe bwe tulina nti Makka ne Madiina yewaffe boba ina bungereza kategerekes jiba kunganira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.